enhlizweni yami sithandwa. Kale sakhe isiqinqi enhlizweni yami sithandwa. Kale sakhe isiqinqi.
Jesus, when I walk out in the night, Bella, do not see you.